nakwizeye nakwiritiye nakibasha kurogoya umugambi wawe kandi nzi uko ushoboye byose nakibasha kurogoya umugambi wawe nakwizeye nakwiritiye nakibasha kurogoya umugambi wawe kandi nzi uko ushoboye byose nakibasha kurogoya umugambi wawe mana ni wowe ufite byose mu kiganza cyawe ushobora byose ni wowe manza maso mana ni wowe ufite byose mu kiganza cyawe ushobora byose ni wowe manza maso
Yeah, yeah.